Chino kunja kama we kangaru. Baby walile siwe ndo bazu. Filewe msupa kuliwe wendalu. Nizo fanya mliga mfunja delaru.
Every young man do kangaroos. Every little girl do kangaroo. Every young man do kangaroo. Every little girl do kangaroo.
Beat me kali kai le Jaji B.
Jaji B.
Lakini this time ni Willy Lee.
Willy Lee.
Beat me chopin kami kona tikiri.
Tikiri.
Suya ni offset labda Cardi B.
Cardi B.
This is star boy mkuna ji fever. Dance with me and get a favor. Move your back, move your body like a river.
Move,
pause.
Kisumu pa, Nairobi pa. Koma sa va.
Koma sa va.
Afrika pa, Amerika pa. Koma sa va.
Koma sa va.
Mtoto mdogo kuja twende twende kangaru. Ewe mama kuja twende kangaru. Hata baba pia twende kangaru. This one got no head limit.
Koma sa va.
So nice, so chani kusuke. Nine takataka wendi ya
queen diva.
Niwe na takataka ushandi kata
my liver.
Kino kunja kama we kangaru. Baby walile siwe ndo bazu. Vile we msupa kuliwe wendalu. Meza fonya mnega mafunja delaru.
It is that time, it is that time. Everybody do the kangaru
dance.
It is that time, it is that time. Everybody do the kangaru
dance.